wana wazalini watanishusha. Huku baba ndo kwanza kumekucha. Zee bado nasimamia kucha. Wenzako walikuja gang gang na walikufa. Walitoka mkuku, mana waliambulia patupu. Na pisi zao nazitembeze mtutu. Na minyesho kiduchu, mana squeezy mambo ipo uku. Wanalia zoti nying za kasuku. My rapper was squeezy, I wanna hire. Jinsi wanavyochana kimalaya. Napenda mnavyonidisi ile mbaya. Tukikutana bro me to inspire. Sasa nini tubishane? Haunataka unidisi julikane. Kama unataka beef 100 niko set kwenye money. Tema shambu zako tuonekane. Na mtamkaza dada yako tuheshimiane. Mara nshaka kwenye call. It's about time here we go. Kina goma natikisa nyap nite sama go. Na na bro till I fall. Let the Whitney roll. Nigga please boil them natchin'. Shut your foot when I roll. I'm sorry mana apa mpati kiki. Na waza spinani tamwacha kiti. Atange kwa daladala stoi siti. Nite mchonga barabara bibi titi.
Wana ndisi lo party fame. Eti ndo mabia game. Wana easy nta reply. I'm sorry my brother. No 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 no. Wana ndisi lo party fame. Eti ndo mabia game. Wana easy nta reply. I'm sorry my brother. No 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 no.
Hold up, wait a minute. Y'all thought I was finished? Hey, come now we get a common nitty. That is how working on the world that you be cheating. Now know what guy, he look at bandito, eat the mini. Or I tell my poogles that it's spinning to the slow, slow. Now my dog a poogles that it bay, you a low, low. Man, I hook up to the tuna, I feel like it's so low. See the wallet, wanna talk to me like tomorrow. Mara Queny, Mopambano, Mimi, don't follow. Nimbos on niggas, cause I'm not ready, so Jano. Aya, Nipitano, Tembo, woo, Hamo. Kwenye mambia rap, natumika, kama mfano. Mademu vichache na wagushi. Hawaka weleta mimbaza kizushi. Halafu wana yenjiwa matusi. Baratu nilizangu mbushi.
Wana ndisi lo party fame. Eti ndo mambia game. Wana easy nta reply. I'm sorry my brother. No, 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 no. Wana ndisi lo party fame. Eti ndo mambia game. Wana easy nta reply. I'm sorry my brother. No, 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 no.